Yo minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni afulumizza ebigezo by'abasawo bye baatuula omwaka oguwedde ogwa 2025. Omukolo guno gubadde mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero. Abayizi abaatudde babadde 10,000 n'okusoba mu 2072 abaatudde ebibuuzo.
Bonna beteekateeka tujjanjaba.
Ya. Era bajja tujjanjaba kubanga naffe ababadde tetuli batene. Ya. Kati mukwogerako eri eggwanga wakati mu kufulumya ebibuuzo bino, minisita ateerereza abayizi bano olw'okuyita obulungi n'ategeeza nti bafunye obukugu, kino nno kigenda kuyambako nnyo okwongera obuweereza mu kitongole eky'ebyobulamu.
The release of the results of the second cohort of candidates assessed by Uganda Health Professions Assessment Board comes at a time when the Technical and Vocational Education and Training Act 2025, Tibet Act No. 3 of 2025, has just come into force. I therefore congratulate the Uganda Health Professions Assessment Board upon accomplishing this task under a new regulatory framework. The Executive Secretary's report highlights a 22.8% increase in health Tibet candidature. These programs are key to promoting employment, entrepreneurship, and self-reliance.
Kakati ye Dr. Moriko Kaducho, ye minister omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako, alabudde ezimu ku nteekateeka gavumenti z'erina alambuludde. Ezimu ku nteekateeka gavumenti z'erina okwongeramu amaanyi naddala mu kubangula abasawo n'ekigendererwa ekyokulaba nga banyweza ennono kwe bateekeddwa okukolera emirimu gyabwe.
The Ministry of Education and Sports has placed strong emphasis on building a robust and resilient health workforce through quality education and training. You have championed the expansion of health training institutions across the country, ensuring equity and ensuring that more Ugandan students have the opportunity to pursue careers in the health professions while maintaining quality and standards.
Okay. Heleni Mokakalisa Kataratambi, onono yesabawandiisi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'abasawo mu ggwanga, naye asinzidde makago bwa pulezidenti Nakasero n'ategeeza minisita buti abayizi bano bwe beeyambisaamu ebigezo byabwe ku ddala lya diploma awamu ne certificate. Kyokka agamba nti abayizi 724 kwaba baatuula ku ddala lya diploma bagenda kuddamu ebibuuzo bye baagudde.
Out of 5,377 candidates that registered for diploma assessment, 4,469, 83.2%, passed their assessment. Out of these, 8, 3.5% passed at distinction level, 3,600, that is 67%, passed at credit level, while 681, 12.7% at pass level. However, 724, that is 13.5%, candidates did not attain the pass mark, but will be given a chance to receive the failed papers.
But then we will work with
it. Okay, we have a good day.
Boba wa isa sana siye kache chigezo cho joko la chi.
Okudamu.
Dr. Alfred Drewal, onunu yisente po ichi tongole, HR Uganda Health Professional Assessment Board. Alaze okwe nyumiriza mchitongole chino, anategeza anti chiko zo umulimo kwa tendo, wakuteka teka hivu zo bino.
We have also successfully merged the assessment management information system from the former boards to the one for UPAP. And we are starting digitizing the record system management system of the board in line with the Ministry of Education and Sports digital agenda. Once again, I thank you for presiding over this event, Mama. I commend the ministers of state for education and the entire technical team of Ministry of Education and Sports for always guiding UPAP.